Shingiri wana, nge ivanti kanwa Wevalu, nani kagiza safari kanwa Uwe shingiri wana, nge ivanti kanwa Wevalu
Oya! Sigia! Oya masela, pombe noma msiambiwe Historia na solo, nataka ni wadisie Uwe na solo, kwanza ni mlefu wa kutupa Na acha hui pombe, hadi shingiri anakata Wana na solo, siaringia ba Katununulia bia paka mabosi wakashanga Kumbe na solo mfukoni ya kuwa na pesa Waita kuleta bili na solo wanaiwa laki sita Kweli na solo chafu wana mambo ya kitoto Kashindwa kulipa bili na solo kapera kila moto wauni
Oya pombe meleta bala Tatiswa na giza pombe Wakilewa dobala Wakilewa waezagi kutembea ndozao kutamba Pombe, wakilewa dobala Wakilewa wezagi kutembea ndozao kutamba Chafu, nani kagiza safari kanywa We rivela buwana, we shingiri kanywa We kiwiku, nani kagiza safari kanywa We shingiri buwana, we rivela kanywa Double kick
Uwe jamani tuonyeshe shala ule vinyosha chupako juu
Videoboy.com Baba J
Kama mzoa pombe kali inyosha chupa valu Wawo mkwana nyosha botoli Mbozoa pombe kali inyosha botoli Mboze masela smart wana nyosha botoli Mbozoa pombe kali inyosha botoli Mbozoa pombe kali Chafu Kila